nimeleta backbench ni kinyamba tu. Girl damn, napenda vita. Kwa list ya noisy washaniandika. Girl damn, nachoma picha. Masaliambia mode, uyo tandika. Bitch, titu tenda shopping lini. Humode ashani bota mini. Kwanzo chekile picha Alejandro. Naweza machandi lambedu kwa macho. Izo ndoriba zimeshika pale physics. Na daru imechukwa detime ya kundisi. Bogi ni Manoski, pano zote atukosi. Bogi ni Maloski, mboki Kimonyoski. Bogi ni Mabroski, pano zote nkikosi. Mboki Kimonyoski, mboki ni Monyoski. Mboki Kimonyoski, mboki Kimonyoski. Mboki ni Monyoski, mboki Kimonyoski.
Hey miss, unapenda kunibo. Sign kona do, mina Diana Codes. Squeezy lately, hizo mboga zina form. Hawananga do, wanasema ni mapro. Verse 2, hivi ndo na come through. Nkona motive kidan, kazi ni mahit. Tunda ni ya booth, kuroga waki push. Na vile wana clue, wana baki go to. Na kupeleka na rada manzi yako come through. Mwikunga times 2, anapenda kiwa juu. Hizi ndo marada tulifanyanga before. Look so neat, na ikat siya so.
Mbogi ni Monyoski, pano zote atukosi. Mbogi ni Maloski, mboki Kimonyoski. Mbogi ni Mabroski, pano zote nkikosi. Mbogi Kimonyoski, mboki Kimonyoski.